Entertainment.
P10, aka Paulizo. Nalikoma ikapaso, chali vipasha kwa chana maso. Shifuwa yo kuchula, kalifompuka moli medula. Amadola madola, kutiwambo kupenda mabula. Genkala muya bulila kuwali ya chani sonevu na kano kuchula. Kachelo gavwacha na senda kachola. Muli fula madola, te madola eka eka. Fula mabola, ati naligole ke miaka. Hello futi ni nebo drug dealer.
Nebo drug dealer.
Aso
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
So day did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi.
So day did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi.
Gabwacho luchelo mfuaya mankucha shifuayo kuchula. If you fiapa kale swagishi walolo mfuale tolo shi ikulu. Semu na pepe kale kusho iseba kamba china diva kudala. Olo venyangu wakamba tiu singa mingwala. Tiu singa mingwala wana shara kudala. Olo wakambi munga shefi sini viwala. Leta chepine usakamba paline wanvela iwo boy. Salari ya ufola kwa tundie tipasa ise gateni boy.
Gateni boy.
Kalachete boy.
Kalachete boy.
Tifoma kukupaya.
Tifoma kukupaya.
Futi lo kugula.
Futi lo kugula.
Itenge mula ulau. Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
So day did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi.
So day did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi.
Okay, okay, te apu pepeka nga wacho luchelo ndaba na makelo abasuma wewe. Beautiful, colorful, beautiful mama noti badova na vene wewe. Pamenso peka peka, kusumina tiwiwe na nimbeka. Basiriri no meka, nga walole shaka kena takaseka.
Nige na deep muaso matumba ya choka muthiki. Nipa ya chuma pine mweni pa ila piti. Na nitneo kamba muizi iba bine. That's why ipa street boy ndine mwine.
Sina eka eka ni equation. NOX2Z. Songa tufuno nisi iba boy. Find X.
Nina mabinezi nisila chika lizuba ya tuba.
Lizuba ya tuba.
Katula kabumba.
Katula kabumba.
Halimpala katula.
Halimpala katula.
Shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
Amabine kulimwena tula.
Kulimwena tula.
Nimwebo katula.
Nimwebo
katula. Mwebampala limwebo katula.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
So day did you say in jingira muhasi. So they did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi. Shifuayo kuchula. Shifuayo kuchula. Hasi, hasi.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
Gabwacho luchelo shifuayo kuchula.
Shifuayo kuchula.
So they did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi.
So they did you say in jingira muhasi.
Hasi, hasi. Shifuayo kuchula. Shifuayo kuchula.
Young Nono's in this one.
Hush, hush.
Cash Flavor Entertainment.
Hush, hush.